It's time for Mazza's music, baby.
Buddha boss, bad man, from this thing.
MJ Records.
That's a chair, that's a chair.
Wana shanga, wale yama, kwenye napendwa sana. Miki daga, nasina chapa, ipwa nantukana. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
I been a wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu. Eti mama, sina kufa na tunafikishana. Inu kaka, kazi mita, ina bimba sana. Na wakanyaga kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
I been a wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you, how you go?
Kitanga, yeah. Hata nkwa na njaa wana waza kukumanga. Vita yetu kwenye beli so yepanga. Si wapinzani, ye simba miyanga. Mudala wane, ni mware nawe, wana mwala. Murunji wange, kabite wange, wana mwala.
Wakija kwako na maneno musururu. Wanakwambia natumia putururu. Wote wambea, waoga kakunguru. Lakini bati mbaya mdomo hatulitushuru.
Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you go?
Wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Abini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Abini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you want?